yamde jetti silmaji chapantati Bamako yamde jetti silmaji chapantati yawunde odo sa woni wakati nanti don kabaruji di
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde kabaruji merandi handen gilla alane kengen Jean-Pierre Lacroix jokko horeji oni fuddi dawol to leydi Mali gol dawol e sande tawa lural ana wodi hakkune ardibe Mali e fedde oni e marmajum yo wallude e pamiral hebe to leydi Cameroon fuddude altinere handen fa nogay e jeddi do lewru Emmanuel Macron horeji leydi France ana tawe tondu e yiltaru cadele politique e kebe jawdi e rafende nago de tobbe ko nande mudum mo yewtidita e horebe Cameroon tonna to leydi Tunisie handen biɓe leydi ndi ko foti milliyoji jeenayi ana nodda cuɓo kolla so tawi ana tawda na tawdaka e nugal sare kessal ngal hoorejo leydi ndi yiɗi joƴinde pelle kewɗe noon noddi ɓiɓe leydi ndi calo ɗi suɓogoji handen yo altinere nogay e joyi lewru jeɗɗo ɓordu e hitande uddinaji ɗiɗi e nogay e ɗiɗi tedduɓe heeɗiɓe RFI e fulfulde onon e jam arane kabaruji ɗi to leydi Mali ton gilla alane kengen Jean-Pierre Lacroix jokko hoorejo fedde mon adnare ndu woni e fuɗɗi ton dawol imade majjum yo wallude pamiral heɓe caggal lural hakkunde ɗi bangeji ɗiɗi e toɓɓe kewɗe Rama Diallo asalminama
mi salminima Abdoulaye Diko
e gol dawol toɓɓe mawre ɗiɗi woni hono ɓurɗe yewtede
non Abdoulaye nangule konunkoɓe capanɗe nayyo e jeenayyo Côte d'Ivoire e riwegol jottino konnguli fedde MINUSMA Olivier Salgado to Mali ɗum woni toɓɓe ɗiɗi ɗe ɓe jewtidata ɗum wono hooreɓe Mali kamɓe cukko fedde ONU tawa joon Jean Lacroix imminaɗo ONU e hooreɓe Mali ɓe ɓe ƴewtoto luhuran ko haɓɓodi e yaharede ɓe konunkoɓe Côte d'Ivoire to Bamako hono filade pamiral ana heɓe caggal ɗum ɗon ɓe jokkitoto du hono dalde no walde MINUSMA wondi to Mali e dalde Sallah gollidan hakkunde MINUSMA e Mali ana sella fa ɓuran wondi ONU andini hooreɓe Mali kamɓe ɓe gono muuye mawɗe tawa gollidan Mali e MINUSMA ana jokkira no woɗiri Abdoulaye kambari ɗum ɗon ɗiɓe jiiɗi famitade hono yaharegol konunkoɓe capanɗe nayyo e jeenayyo Côte d'Ivoire ɓe Bamako taw du sappo ndu lewru hono ɗum wondi yinde Jean Lacroix umminaɗo ONU o na warta du e fahmude hono boofe ɗe gaɗiri e fahanden ƴewtade gollidal walde NSE MINUSMA yitude dabare taw hono ko waɗi ɗum e yaɓta Abdoulaye fedde ONU kañum wi halfinaɓe jam to Mali ɓe kumpiti hono ko haɓɓodi e konunkoɓe yareteɓe jokkodirde hakkunde leydi Mali e leyɗe goɗɗe na tawe konunkoɓe ɗoytiroɓe ndenago MINUSMA taw ko na hani ta gollidal ngal laaɓa hakkunde MINUSMA e hooreɓe Mali no waɗa adde tawa jamna wawi tawede e gonon MINUSMA e leydi maɓɓe Abdoulaye e wi maɓɓe limore konunkoɓe MINUSMA na mbiyen konunkoɓe NSE nde walde hawrondinde e konunkoɓe leyɗe jama ɗoytiroɓe MINUSMA e golle muɗum ton taw koɓe temedde jeegom e jeenayyo Abdoulaye haddu temedde nayo e capanɗe jeɗɗogoɓe fuu ko leydi Allemagne ɓe gonton ɗoytirde
a jarama Rama Diallo to leydi Mali to fahan e alanne kengene konunkoɓe leydi ndi kolliti kadi hono daka mum en hippede c'est vrai hakkundere Mali gol hippagol waɗi balle ɗiɗi tan hono caggal nde pelnaɗe gaɗi e leydi daka konunkoɓe kati kilométre ji sappo e joyyi hakkunde muɗum e Bamako laamor leydi ndi ton to kanko ardiɗo laamu fadde o leydi Mali colonel Assimi Goita mo tawa
RFI Maroua do himde go toɓɓere jeego
to leydi Cameroun ton hono hoorejo leydi France ɗum woni Emmanuel Macron kanko ɗum o fuɗɗan ton dawol handen fa e noga e jeɗɗi ndu lewru ngol woni arandewol makko e leydi ndi ɓiɓɓe Cameroun ana domi yewtinide e makko e dow toɓɓe kewɗe yeru o caɗele politique keɓe jawdi e rafindenago e leydi Cameroun ɗe leyɗe ɗiɗi du foof ana jelli hono golda laaɓgal nafawal heddo duumo jantore Mariam Moumini.
Emmanuel Macron ardiɗo lesdi Faransa yaldiran ha Cameroun jeñalle tati do noddandu ardiɗo lesdi Cameroun Paul Biya digam altinere nde no gas e joyabre ha yotta no gas e jeɗi dabre lewru ndu ardiɓe ɓe giidoto ngam sawrotira ɗum ko wi'a sahi ɗum ɓe boldan do kuudal hakkunde lesɗe ɗe ban ko larani faggudu ɓamtare hoolare e joftal ɓalli fota ko bo ɓe bolwa hala habre ha lesdi Ukraine be batte mare ban caɗele ñamdu ɗe nde faggitani lesɗe Afrika no ɓe tefa anadum wurtorgal bandabareji farm dimobe Union Africaine Union Européenne BG7 waddi ha lewru tatabru ƴaɓɓindu ngam wallitid gondemri ha lesɗe tampude Hafahin be lortan doko huwa ba wajonde dialogue national wada ande haragare hita ande wujinedi di besapo e jenai. Bembolo wan hala nyibitidgo no kuje de kabempili hales di Kamerun be hala decentralisation nga mihigo dume wada ama ekoluti ekoles di Faransa foti walita doman. Ama kadi yela jigo di dutdi di bitbeles di Kamerun o tamitiri yilu nende. Yimbe politiki ngedi bembolo wa do luto ha ardungal les di Kamerun ngam polbia wadi dubi chapane na idola amu. Mariam Mumin Yahunde RFI
Chagal Cameroun alal bare waro joni ne kanko hore jolle di France doni Emmanuel Macron o modoma leedi bene al kamsare jangumudum o modoma Guinée Bissau ndin leedi Guinée Bissau do won ko timminirta ndu yeltaru le led Afrique alan kengin hore ju Guinée Bissau tottado du hore wako fedde CEDEAO nde fedde leedi kendanga Afrika do won Oumarou Sissoko Mbalo kanko ma tawano o wagadugu la modde Burkina Faso le majum mo sembi digi sanne e ko gomu fedde nde holiti wade yela civil en ana totte lamu no yaweri e wi makko du fedde CEDEAO nde ana lalili wallude Burkina Faso fa lamu potalla hemte kede dem kanko Oumarou Sissoko Mbalo Boubacar Boli firti halaka
On est venu faire l'évaluation, comment la progression des engagements.
Mingara no fa mi eta mindara no ilamu fadiu Burkina Faso woni na yotinira adiji di adidino e dental CEDEAO wakati kawrita lede CEDEAO. Ne bugo lamu fadiu minkali un yo yude goo jetta udu nde hitande fa ya de goo jetta udu hitande udu najididi en nogay en nay. Yudun duwi didi non ko lamu fadiu hani daranade arandin fu e milo am yo wati de jam ende nagu wallu de perube gollu de dufa lamu potal yecho wata fila de jawdi wodi jo inde saldu hawjo tondu lamu fadiu ngun ele saldu dun netto chubado jo ina kaldal hakkunde Burkina e CEDEAO tawete don dental union africaine e tawti noton tobe dental onu jodi be wagadugu miɗen jetta gofenma e golle de woni na golla wodi miɗen milake en fu e den jeyi wallude sakiraabe meden Burkina Faso
a côté de peuple frère de Burkina Faso
kedi den do Oumarou Sissoko Mbalo hore jo Guinée Bissau kanko do wonono totta do hore wako fedde e leede CEDEAO Boubacar Boli firtuno kungi makko di e fulfulde jagodo Russie kala finade golle de la kone Russie e leede godde Sergei Lavrov kanko dum yottiki hankina leedi Congo dum woni Congo Brazzaville lana makko jippigi e jippal lana e di woji hono gallure oyo sa ha leedi handen jonde an hani wadudo hakkone makko e hore jo Congo o dini sasungesu kanko Sergei Lavrov leedi Egypte woni kuma immori alan kengen e tiagal Congo handen o mo domadu Uganda e leader Ethiopie dum fof ele inde yontere e madundu yiltaru yo hokkude leedi Afrique de holare Yurusi watna ko wawe yalla rafingure ana sakke to leader a Tunisie ton altener hande na bibbe leedi ni ko fodi milioji jeenayon no woni hono nodda be chubo kolla so tawi ana tawda kay nugal sere kessal gal horjo Tunisie yidi e joinde e ondon sanon pelle kewde kolli ana noddi bibbe leedi ni cialo hono di subngoji jantore Minati Diallo
e wi horejo suudu halfinandu yubbondirgol woteji di cuudi cubirde di ana landini jabbade ko yaata milioji jeenay bibbe leydi ndi hambe wotude wotude sariyaji kesi nuygal sariya mangal tinizi tawe gilla e noga e joy lewru jedda buru hitane yabbine de kayi sayed horejo tinizi banti lamuji mawdi leydi ndi hitane hande bibbe leydi ndi ana kani bamude wala subade hakkunde mido yaadi e mi walda e de tobbere sariya keso Tinizi. O sariye keso, anahoka kayi saye desembe wala bawde subade horeje jagorbe kanyun esaminde ardi o gouvernement o tawe depitebe leydi ndi andar mu en wala hen. Hono yamira non nui gal sariye kingal Tunizi. Engol sariya won, sembe wala golleji kewdi depitebe be buitete wala lato ewi horeje leydi ndi. Dun etawede bibbe leydi ndi kanyun e pelle politik lundi de lamungu hono enada fayotade pelle gollonoje hore mu en won oyen kolliti ngalda e anniya kalisaed asaberende ujunaji ujunaji tinis naben jalti majade ngam hollitinde mette mudun en fewde e lambu kayisaed ko buri sembinade konguli mabbe di wonno yoppu lamu ngu min tawdaka e waylitingol nuygal sariya leydi ndi be noddi bibbe leydi ndi fati jalta wotude hande
Ajarama Minati Diallo onon du on jarama onon hedibe RFI fulfulde njokke hedade e do FF toppere RFI toppere FR nadu e do application pure radio don fo wala hen bawon hettade jawtide e hono hello Facebook RFI fulfulde